Ayo gusa nga fiti nege ngeya Nyuma y'ibitambo byanjye bitakiriwe Umutima wanjye ndawukweguriye Ukoreshe cyo waumereye Inkuru yo gucugurwa kwanjye yagezeho Ubwoba mu mutima burashira Washize ibirenge byanjye ku rutare Umpa imbaraga zikomeza intambwe zanjye Ushyira indirimbo nshya mu kanwa kanjye Ubu ndaririmba Yesu niboneye Mpora n'inyota yo gukunda Mbabarira unyunganiriza amara Ijwi ryawe riranuze Nyemerera ntuye kuremana Bima amahoro y'umutima Mbabarira unyunganiriza amara Mvugisha nongere mpembuke Ngumisha ubwiza bwawe nkurebe Nkoresha icyo wandemeye Nyigisha kurira ikiza wangabiye Ntumishe mu maso hawe Sinshaka kugenda namutanyoboye Washize ibirenge byanjye ku rutare Umpa imbaraga zikomeza intambwe zanjye Ushyira indirimbo nshya mu kanwa kanjye Ubu ndaririmba Yesu niboneye Mpora n'inyota yo gukunda Mbabarira unyunganiriza amara Ijwi ryawe riranuze Nyemerera ntuye kuremana Bima amahoro y'umutima Mbabarira unyunganiriza amara Erega nkubonye rusa Njye nkunde utegetse Ijwi ryawe n'imisozi iraritinya Erega nkubonye rusa Njye nkunde utegetse Ijwi ryawe n'imiyaga iraryumvira Erega nkubonye rusa Njye nkunde utegetse Ijwi ryawe n'imisozi iraritinya Erega nkubonye rusa Njye nkunde utegetse Kukumba Mbabarira unyunganiriza amara